kan huga atadia ti igura paisio ruktawa ya araki igarrebte humai kan huga atadia igura paisio ruktawa wawa ya araki igarrebte humai rasu malka edabtiyo araktida rasinka qofki an karaci rasmihi jalaide sumalka edabtiyo aragtida rasiinka qofki an ka raaci rasmigi jalaide ragnimo inaan helo dhaxati rajaysay raygayga kii wacan ka shaquga riyaaqda ragnimo inaan helo dhaxati rajaysay raygayga kii wacan ka shaquga riyaaqda ayayday rumaaday raanday iska sharafkaay ruuxan ka beernaa ooy ruuxu ka beermay raxadayda mooye rafaadkaygu dhibayaa dhibayaay rafaadkaygu dhibayaa
Oran ku reyo ka reysamay
hadiisa maantiyo hadalkii nolosha horan kugu reeyayo ka faysan maayo hadiisa maantiyo hadalkii nolosha
Rasulki, damantinai.